sotela ningboleke indebe angiyothathe sidiscard umzuzwana nje ebantu ngicela ukuxoxisana nami angiyothathe sidiscard umzuzwana nje ngabe ngempela ngempela ngikhohliwe ningobani okanye nisukaphi hayi bosizwe bukani nishiye lo mkhulu obuvila nobugwala phansi ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukuveza amaphupho ngithi kusangenzeka ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukutshintsha isimo sasekhaya ngithi sangenzeka ngoba kungekho kwenzeka ngosuku olulodwa yokubiza uzame uzame njengabantu abafuna ukufeza iy'fiso zenhliziyo njengamasotya siyofela empini umzuzwana nje webantu ngicela ukuxoxisana nami angiyothathe sidiscard umzuzwana nje ngabe ngempela ngempela ngikhohliwe ningobani okanye nisukaphi hayi bosizwe bukani nishiye lo mkhulu obuvila nobugwala phansi ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukuveza amaphupho ngithi kusangenzeka ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukutshintsha isimo sasekhaya ngithi sangenzeka ngoba kungekho kwenzeka ngosuku olulodwa yokubiza uzame uzame njengabantu abafuna ukufeza iy'fiso zenhliziyo